Marina, Marina. Everything's alright. Naniki wanawe kila siku for I. Napendo livo jicho right. Wanajutia pala unaponike right. Nzuri mama, walo maindishi chapa. Najali sana, kazi ya muziki na yofanya. Turn a left, turn a right. Nani kukipize ni kudose furai. Wazushi na wambea bye bye. Walo tomu wana mpezi wangu na cry. Turn a left, turn a right. Nani kukipize ni kudose furai. Wazushi na wambea bye bye. Walo tomu wana mpezi wangu na cry. Marina, Mary, Marina, Marina, Mary, Marina,
Mary, Marina. You know what I love you, girl. Come close, mamushka. Johnny kissy, baby love. Mary, Marina. You know what I love you, girl. Come close, mamushka. Johnny kissy, baby love.
Walo pendi ni kosera, tena ukoradhi atatulaleja. Mapenzi mazito kwako ya meja, moyo kwa tayari kuyapokea. Kiwa mbali unakosara, nikirudi unafurahi mpaka unalia. Imani ya mapendo inapotea, amini hawawezi kunichukua. Turn a left, turn a right, nani kukimbize ni kudosa furai. Wazushi na wambea bye bye, wala mtomu wana mpenzi wangu na cry. Turn a left, turn a right, nani kukimbize ni kudosa furai. Wazushi na wambea bye bye, wala mtomu wana mpenzi wangu na cry.
Mary, Marina, you know what I love you, girl. Come close, mamushka, Johnny kissy, baby love. Mary, Marina, you know what I love you, girl. Come close, mamushka, Johnny kissy, baby love.
Mary, Marina, you know what I love you, girl. Come close, mamushka, Johnny kissy, baby love.
Mary, Marina, you know what I love you, girl. Come close, mamushka. Johnny kissy, baby love. Mary, Marina. You know what I love you, girl. Come close, mamushka. Johnny kissy, baby.